watoto. Fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Follow me go, damu chocolate. Mungu meumba mepatia, sija yona ya kwasia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby.
Say my name, say my name. Anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Any baby you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it down then pick it up. Baby make a shake it like you are shake it up. Baby margarita with a shot of tequila.
Nina pull up on you.
Nimetafuta sijapata jawabu, meshapima kafeli hesabu.
Wanasema gachini ya jua hakuna ya jabu,
ila we nani wewe kama jini umenasa. Mara upepo wako umenikoroga, na kila chocho
ukipinda wanapinda
shingo. Shingo zao zavunjika,
sijui kanisha nini.
Kweli mapenzi chakula cha moyo, ametala akili. Aniendesha kabasi la Islando, aniwe utani wawe. Mtoto umeweza
utani wawe.